Sound Music. Guys are the finest.
Umenijia kwa moyo, wengine no, babo nimeshafika oh.
Kwengine nifate nini? Elewa, wewe ndo hatma yangu.